Inhliziyo yenqabume noma sengamathi Inhliziyo yenqabume noma sengamathi Inhliziyo yenqabume noma sengamathi
Yes,
Sasa.